people. Are you
hello,
ready?
Hello,
I'm the fan. Can you hear me? Can you bonga mo yala joint? Hello.
Hello, I'm the fan. Can you hear me? Mnao haribu game. Sijui kwa nini. Naona sasa mkia wanafyata. Naona sasa mkia wanafyata. Madem zao watawatuma mixtape kununua kusikia kile kinacho tuhumiwa. Naona sasa mkia wanafyata. Wanadata wanazipenda sana hizi flow. Wadau mabisho.
Oh mama yeah. Oh na 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 na.
Dia madam chovu na bibi 12. Poleni sana na uchovu wa ubisho. Nia na madhumuni kuwapaka cho. Mwambieni shosti wenu chakali ajui kuflow. Hofu na mashaka ni juu ya unafiki wenu. Na wasiwasi wa maisha utadhani madem. Mnataka kuolewa mbona mnajipodoa. Mmepoteza upendo wananchi wanawachukia. Si mnaona mnapopita swelini wanawazomea. Mnaigiza maisha mnaliwa mnahongwa magari mnayoendesha. Mnashoboka mnabagua hamuwezi japo ruge aliapa hip hop kuiua. Chajabu leo hip hop mnaizimia. Mtoto wadogo kimbele mbele viherehere. Hamna jipya XXL ni kelele. Chumba cha fitina majungu umbea kumbonda. Mnataka kumshusha.
Can you hear me? Mnao haribu game. Sijui kwa nini.
Hello WFFM. Can you hear me? Mnao haribu game. Sijui kwa nini. Kila unaposikia hii ni dhairi unajijutia. Na uhakika unajua mziki umeutia doa. FA unalalamika sugu amekuita boya. Huo ndio ukweli wala usichukulie poa. Mwenye kitu wa kampuni sio na kichwa ala mguu. Tunakuona kama pampas alafu unazuga chama. Mkachukulia chada sasa kumewafika kiama. Zile pande za mkulu meudanganya uma. Ndio mana nyenu wadudu tunaskan tunadiliti. Kama mkiona vipi na nye mungie mdisi. Idea ijapandikizwa hivi vita ni miujiza. Nye masaka mbona faka mnataka kujingiza. Wakati mnajua fika sisi tunawawakilisha. Pisha njia ni muingilie mchomvu. Huyu MC mbovu anaongea kama utomvu. Alafu mshara mbovu ananikumbusha kovu. Bora angekaa kimya aendelee kula bata. Bia zenye ananunuliwa anakula vipi bata. Bitwizo ni kiulizo ni mboga au shoga. Fuck fat niggas tena analiwa boga.
Hello WFFM. Can you hear me? Mnao haribu game. Sijui kwa nini. Hello WFFM. Can you hear me? Mnao haribu game. Sijui kwa nini.
Oh yeah. Bila shaka mepata kila ambacho mnakitaka. Antivirus, we moving on niggas. I'll see you. Malama mark your life. Ujumbo mefika, na unamevuka mipaka. One love to my people. Tuko pamoja, mkono moja juu. Yes, this is how we do.